Sure. Yo. Yo. Sure. Yekuseni ozalo, ya, uyazi ekuseni kusenzima. Ngiyacela amantundu, ekuseni khazame uqina. Ekuseni uThixo uzalikhulula, yena eloqina. Mama lenyuke liqina, ya, mama lenyuke liqina, ya. Yekuseni ozalo, ya, uyazi ekuseni kusenzima. Ngiyacela amantundu, ekuseni khazame uqina. Ekuseni uThixo uzalikhulula, yena eloqina. Mama lenyuke liqina, ya. Mama lenyuke liqina, ya. Ekuseni funa uphathe isitrato, ngiphumela babangenanto. Sesiphila ngomthandazo, neenceba zikabawo. Ekuseni imali izondenza ixoki, thethe inyani ekuseni andixoki. Kudane nesitora ndiyikopoli, back then bendigade isoap. Namhlanje ndibanika ihope, I just go with the flow boys. Ekuseni andirhunqa ndiyenenza itrail. Ex yami ndifuna back, yohayi makame sekulate. One day soba grand jo, bazosinika nembeko. Ungalahlelo thema jo, ungalahlelo thema jo. Uyazi ekuseni kusenzima, ngiyacela amantundu. Ekuseni khazame uqina, ekuseni uThixo uzalikhulula. Yena eloqina, mama lenyuke liqina, ya. Mama lenyuke liqina, ya. Ekuseni ozalo, ya. Uyazi ekuseni kusenzima, ngiyacela amantundu. Ekuseni khazame uqina, ekuseni uThixo uzalikhulula. Yena eloqina, mama lenyuke liqina, ya. Mama lenyuke liqina, ya.
Thixo balibhlesa ngoomama bayithundu. There's no way they were gonna raise a fool. Omnye ndambhera ndadana kakhulu, omnye ndizomtyisa imali soon. I've got people abajonga pha kum, andikwazi udisappoint, I never do. Phola apha entloko ndismati namkhulu. Negativity, who the hell are you? Tropeko siyilwa ngamandla, ntsuku zonke siphusha siyaphanda. Amagundwana rhoqene inamba, singenza mongo kubabisana. Imali ize ngamasaka, qina isipindu fast plug ntwana. Ungazi unobuthakathaka, amaqekeqeke siyabaqhwaba.
Ekuseni ozalo, ya, uyazi ekuseni kusenzima. Ngiyacela amantundu, ekuseni khazame uqina. Ekuseni uThixo uzalikhulula, yena eloqina. Mama lenyuke liqina, ya, mama lenyuke liqina, ya. Ekuseni ozalo, ya, uyazi ekuseni kusenzima. Ngiyacela amantundu, ekuseni khazame uqina. Ekuseni uThixo uzalikhulula, yena eloqina. Mama lenyuke liqina, ya. Mama lenyuke liqina, ya.